sipungukiwe marisha mabichi ule na watesi wako wasifanikiwe.